ɗo e gari kon on kettino habaruji sukaɓe matorɗe studio kala goddanta on gueciri muno ko on habaru o Aissa Maddad e monde Abdoul Mouni Fof mo Abdoul
jamni walla ke Aissa habaruji ɗi e gaddanɗen sukaɓe ummatore wonde no hettinani e alal o
nder habaruji ɗi hannani en puɗira e nder gallure ñamay wakkati dabbune o mo joni sukaɓe ummatore no cotta sanne are leɗɗe nder yewtere pindirol meɗen min gaddanay on tariki Mohamed Sadiade Yakuba Lawal Baari suka ummatore gaɗo fijoji box har wakkati mumen kantiranay on fijoji men ko coñinol ɓalle bandirawo han noon no kalirmi ni nder habaruji ɗin e wakkati dabbune en sukaɓe ummatore ɗiɗum fottaɓe sanne ɗo nder gallure ñamay dow lawol ɓiɓɓe cotta ɓiɓɓe leɗɗe sanne ngam huntude hajuji maɓɓe
noon jati waɗi Aissa Aminata Boubacar yeehi toon anden yewtido e woɓɓe maɓɓe so kettinoɗen ko o waddi ko firta e ɗengal fulfulde
ɓe gonanan sukaɓe ummatore ɓe duuɓi muɗum watta sappo e ɗiɗi yaade nogay e joyi jiyaɓe nder guure kewɗe nder leydi men Niger no gaɗa cottol ngol endan ɗum dukalla ɓe cottala ni hono ɗakke en e ko nandi e muɗum gollal ngal endan no walla ɓe ɓe keɓa kamɓe dukonnaɓe kunta hajeji mabɓe ɗi koye mabɓe
wakkati fu ngal gollal miɗen gaɗal ngal woɗi duumiɗen keɓa humtude muraduji amin le majjum de wona ñande fuu neɗɗo heɓta mi sonnatana jaaɓe ɗakke kamɓe ɓoye miɗo heɓa riba buuɗi ujunaji sappo yahde sappo e nayyi kata komin koƴoyta ɗum sonnude
sodoɓe dukonnan no welti sanne e sodugol kulle jiyaɗe e ladde ɗe enna
mi sottana ɗum nagam iɗum welika ñamɗe nder ñalawma miɗo wawi sodude ko buuɗi sappo
kulle ɗe koɓe gonɓe cotta cotta kamɓe sukaɓe ummatorɓe wonnananin ɓe keɓa koɓe gaɗi fadde ndungu warde fa golle guese fuɗɗe
Aissa de en daari ni hannde nder huɓere ñamay de enda ni sukaɓe ummatore duuɓi sappo e tati yaade duuɓi sappo e joɗuɓɓe fuu hakkilloji mumen kuuɓi tati har lota moyta dandorɗe loreji
noon no bannirawo golle ɗe ɓe gaɗaɗe ni gam huntugo hajuji maɓɓe sey min kettino ko Farida Mamma waddani min ko ɗum firti ɗengal fulfulde
arande ni ñogol gaɗanmi hande mi heɓani tomi jooɗono kan waɗi mi naati lotol loreji ɗi gollal ngal ni welamin de gonga keɓal maggal ɗuuɗa kadi ndu himɓe no famɗini sanne
miɗo loota loore e moytude ɗum hecci kengan puɗɗumi noɗon waɗa heese heese hoore an gon miɗo gollana duuɓi an sappo e joyi mi wala ley jande simiri hadde walam ƴoymi
duuɓi an sappo e jeegon mi jooɗakene nder mum amma hannde bavet e lotis kancoonnanmi mi jooɗakene du miɗo janga jande mudiɓɓe klas uji an jeegon komi itta lokkol
banniraawo nder zamanu ko taweɗen jooni sukaaɓe rewɓe ni ko ɓe ɓuri wattugo nder hakkilloji maɓɓe kanjum woni hidde seedere
noon jaati waɗi Aissa hannde ni de en daari nder duuɓi cakkitiiɗi ɗi endan ni hidde seedere on tawe sanne he sukaaɓe ummatore misali rewɓe ɓe endan ni ɗo nder huɓeere ñamay en kettino ko Fanta Chamsa waddi firta e ɗengal fulfulde
no wi'e wona ceede watto belɗum duniya kanon ɗo en ñamay ka haala fuɗɗino dirde seeɗa seeɗa har filla ko darto yidde hakkude sukaaɓe rewɓe kañum e worɓe en gam hannde nde kamɓe rewɓe to maɓɓe ɓe kooƴi gorko tawaɗo no jogi hunde no ɓurniɓe wiye miɗa yiɗima tan
hannden ceede tan rewɓe gatti yeeso ngam gurnan mo himɓe tawa de ni a wala ceede a sawartake ma baadira koreji ma sengo ɓe korrete ndenne no handi keɓa gorko mo fittata muraduji ma
sani Yahya Jean Juna joakina andal sanne e jonde ɓiɓɓe adama ɓe o wi seni yidde warti dow fi ceede jonkata ɗum laatowo baasi yaadu yeeso
sengonga min kanana accude nangitirde ɗum sukaɓe rewɓe seni ɗum ƴartinaki haddi kay mane wona ley lawol gollal jeenu tawa ƴeewe ndaare ko wonno waɗa nde neɗɗo wala goɗɗum hana hunde foyi dalila majjum waɗi kon himɓe fuu hannden no ley durwitaki
eley wakkati mo gonɗen o ceede kañum woni ko naati nokku yiddeji kewɗi nden himɓe no gaɗanno yewtereji mumen no gaɗa ɓatakeji yidde ɗum ɗon wona ko sukaɓe rewɓe aranɓe gaɗanno dow fi yidde
banniraawo jooni kuma sey min naata nder yewtere pinndinol meɗen to min pey waddude taariki suka ummatore Mohamed Sadiade Yakuba Lawal Baari suka ummatore gaɗo fijoji box mo woni nder gallure maraɗi sappo e jeeɗiɗi lewru janvier ko witti o heɓi barjaari wattaani ka himɓe gaɗoɓe box kilooji capanɗe jeego e jeego o ko waɗa nigéria
noon jaati waɗi Aissa wakkati o heɓuno jalorgal ngal e nden ni ko o warti ɗo e nden ni o jaɓɓoraama weltaare sanne nder huɓeere maraɗi de enda en kettino ko Mohamed Mamma waddi firta e ɗengal fulfulde
o waɗanani duuɓi nogay e ɗiɗi omo wi'e Mohammed Sadiad o fuɗɗi waɗugol box o endan duuɓi tati ni. O heɓino dukonna ni tammal darja mangal ngal kange dow fi box o endan wakkati mo batu wanno taw duuɓi na ɗiɗi e sappo e jeɗɗi ko république leydi ndi endan. To enna Nigeria dukonnan kanko Sadiad o ena o fotto wino fande ndu e neɗɗo Nigeria sembenteji ko e box on endan
deno ɗum waɗan ɗum watta amma wi'a muñal riway ko daɗi sangare mo Allah waddani kam derketere mo komin on watta nde kam jungo ɗum waɗi ko hunde fuu ko gatta nda waɗa waɗe ɗum waɗirɗum saabe Allah e nelaɗum min watti hoore an gam miɗo
yiɗi.
Rabiu Bala kañum woni hono ekkitomo gaɗol box on endan o welimo sanne ko laati suka makko Sadiad o jaɓɓitama jaɓɓitere mawde ɗo enɗan maradi.
Min jettiri ɗum Allah kokkuɗomin sa'a heɓude totol mangol ko leyɗe duniyaru ɗum desaɗo ɗo nder Africa. No tubakoɓe cigili ɗum ɓe mbi'ana wakkati fuu fijoji pirtol ɓalli ko duniyaru watta kenana Amerika ma Europe e lawal ngal cigiliɗo ɗum o ɓi leydi Angleterre non o wi nder Africa non woni ko ɗum watte
horejo gallure maradi ka e hoore muɗum o wi se ƴewama ni caggal darje mo heɓi o endan nila ngal noon kanko Sadia o endan o waɗi yaade e sukaɓe ummatore beleydi Niger Ibrahim Miko.
Non obstant le fait que
ɗum welimi gam keɓuɗo jamaku o no jango l'école non nda aɗa yiɗi fuu a wawam gam majjum waɗi komiɗa watta dande yaade e sukaɓe ummatore ummo hollude misali ko Mohammed Sadiad.
Mohammed Sadiad
bako tawa saɗormaji no tawa e dow figaɗo ngol ɗo fijo Sadiad Yakuba Lawali o wi o wala anniya accude hono gollal makko ngal enda
aysa joni sey nata nder fijoji coñinol ɓandu.
Har ko darta cuɓay ko waɗete gan ardangal kaf Ahmed Omari Ezeti ittama nder teful ardangal ngal
gonga aysa ko ɓuri juude himɓe nder majjum kan woni ko Constant Omari o endan ni kalfinaɗo hawju kaf o endan ni hande a wawa tifi ardangal nder FIFA kade aysa no endan ni fa hande laso e jeegon lewru janvier hitande duuɓi ujunaje ɗiɗi e laso e goho comité FIFA o endan adi lawol ittude inde makko nder tefoɓe ardangal ngal endan ko kaf ɗo endan ko waɗoyte sappo e ɗiɗi lewru mars hitande duuɓi ujunaje ɗiɗi e laso gam tawi kaki wona no waɗe dow makko hano no min keɓiri andinore de enden ni nder andinore bureau FIFA
hano no min keɓiri habaru o en dow internet RFI sappo e jeego lewru janvier du FIFA tabbintini talki tewteru Jacques Anoma Augustin Senghor Patrice Motsepe e Mohamed Yaya
aysa Patrice Motsepe e Yaya odu ni arande fuu talki maɓɓe ko tewteru du enden tabbintinaka Sénégal laso e jeetati lewru janvier du enden non ɓe noddaɓe gaɗana ƴamtinaki
ɗo min kantane o habaruji amen ko sukaɓe ummator meti kettinaki on kettinima nde on jiiɗi hettinago habaruji o ñoo on dow laa RTL tati ɗiɗi imma joyi on joɓata buuɗi baagoto sey geƴƴire goodi on kiyaari.